Kwani wili niliumbwa na upendo gani? Ya kuzamanga kwa mapenzi kama samaki. Wajua na kupenda, ila mapenzi bila hela mabebe. Ushanieka menta, ukiwa mbali wangu moyo unadede. Siezi kosa jenda, nikikushika kwa kiuno mabebe. Nimesha penda nipe tena, nikumbate nikubusu mabebe.
You so sensual, sensual for real my girl. Sensual for real my girl. Sensual for real my girl. You so sensual, sensual for real my girl. Sensual for real my girl. Sensual for real my girl.
Vitex Studio.
Usingizi nakosa kwa ajili yako mabu. Atafahamu na kosa wili na kesha tu. Sura yako na shepu na lako macho I do. Ninanifanya na tapa tapa na lepa tu. You did that one girl for me. I love you for real. Ukiniacha nitakonda my baby. Just be there for me. You did that one girl for me. I love you for real. Ukiniacha nitakonda my baby, hey, just be there for me. Oh mapenzi, hey, mapenzi, oh mapenzi. You so sensual, sensual for real my girl. Sensual for real my girl. Sensual for real my girl. You so sensual, sensual for real my girl. Sensual for real, my girl. Sensual for real, my girl. You so sensual. Sensual for real, my girl. Sensual for real, my girl. Sensual for real, my girl.